kiniso ufule ubuza ngibuza ngitsenga partner hayi ngihlaba nawo kuwa mkiza bani bathu nongeza ngoba zinto zakhe kodwa mina ngithi 3 years ihlaba nansi